Studio Tamani, Alhaji Malifu.
Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe heddi be jam nyalle modo e ngone kiki da alal bare sappo e nay lewru fevrier hitan 2024 sappo jeddi yamde jabbori masilima cappade nay e joyi Ousmane Niali burdo kabaruji do Hajaratu Tarawere to boggi jande to on kompetete wide mal hewti gedal mudun ravek dun wadi ciagal imadara dunken ande mal sappo e taton bangal ande gasi be golleri du mere mere Sapper pompier en anangonde habade illa deser jama hanken nafa nyifa yite nangunge lumo dabanane be fa kikida ko holli tam yite ge ronkano ma nyifede handen sappo e nay lewru fevrier ni woni nyaloma kejenaado yidondirbe be noddirta Saint Valentin leende e yambere yidondirbe anandokkindira kulle yodi woni sembe kabaru jidi kikida ko bismillah modon hada tiju tamani mali hewti gadal modon raveka dun wadi lebbi kewdi ciagal ko societe francis goto nangu nodon e wikanan ko be leydi meden di be kolliti dun talatar kenyana le kawrital gal horejo leydi meden lam hakunde asimi goita wonno hore modon fabidren fam keden sita sidwe
o tidala hebnama jogolal ciagan imadraji wada to experien leydi mali le horbe leenin o imadra modon be wadi an hollitata bibba leydi ko lobbu sabbe hokki hore mabbe so be hebbe hunji o tidala e inde leedini jonte tati gollugal jamma ila sugan wonko min kay gollob dan mi hebi mi hewti ko noddirte modi pass server to bibbe leedi malfu inde mu en winna non donc holliti horejo ngal gubal experien waddo ngal gollal e inde leedni wat jabbige non hebude hunca o titalla hala modon hewna sanele leedni sab natin sabbe bibbe leedi hayabe ko heewi inde mu en wawaka winna wattine golleji mo'ino carte biometrique fuddino ngal gollal ko be experien wadiri mere e inde leedi mali Moussa Khamour ana han yewde fa e milliardji jeegon sefa ko gollal mo yata fa hono lebbi jeegonno dum ko holliti horebe leedni
horejo leedi horejo lam hakkundeji o yetti o golle mo dunken ande be noddirta expert e mali ngadi o hokkita yala wiide du dabereji fu piyama fa leedi meden di reno e anyaaji bon e fewdude e modon e wi horejo leedi Asimi Goita hello bembal ande kessal be moddinigal be don be engineer e mali moyini be dan denagu leedi meden di ke e ko horejo leedi meden di wi do ortem do faccitango Mamadou Sama Seku
La nouvelle solution appelée Malikura biométrique.
D'abord, hier, nous avons de Malikura biométrique, Jati, Yirivere, Monde, où nous avons de du Mali. Comme nous avons dit, nous avons dit, d'abord, hier, la Tosababu, Bélé du Mali, nous avons dit, 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 Bangal Kuhiltako, Kado Sifa Keso, Jati, d'abord, Bélé du Jati, Yirivere, où nous avons dit, Bélé du Mali, Mijibe, Kuhevi, et le Koratako, Bangal Lé du Mendi. Malikura biométrique, yo Sifa Andekese, Pavotodo, Sembingul, Ndenagu, leedi mendi dartine dum kala ko yuwi e do kabar talki leedi ndi danno ko tan haa kabar dum dum faboto dum habo yurgu yurgu
contre la fraude
sakirabe holtinde wiide di kabaruji fodo ma hebede do bembe ande de do hel amen facebook kanye konto x Kawrital be noddiri rentrée littéraire du Mali 2024 an haani wadde jiwde noga yaade noga enay lewru février ndu o kabar hollita mata latare de le ko humeni be don joddi batu en nantinobe kabaruji gal kawrital sapo e jeegobal sislim mudon yo afrique wanda le de yere don wadan le wakkati goto le gelle bamako sigaso motti fayotade to gawoto de yambere fanda mudon e wi mabbe yo yiri winde dewti e finata kede ko Ibrahim aya horeje fedde humninde golle mudon wi ziyadata may gadu faccitango sita sidibe
c'est pour inviter à la fois
fana mudun yo tewtirde winnobe dawte nanal mudun tinno fotta e o joda hala ko natto sab bo holita leji ko wadata den dejere le hitan hikka medde mili wadde ciottugol dawte le nokku noddete musée Moussa Kounda mi warama jippina ciogudde dawte yalla homa fu ana wawa soda dum batuji jogay dum waran wada cille ko dawdu wodi ko noddete université le genne bamako kanle lamboda keddande le on batu goto yimbe ko heewi waran ciagan lede fotta e mudun yimbereji joy ko nare bangal fina tawa me mili wadde men balle goldan e fina tawa le lamorde medene yalla jamar ko he mudun ana famine de kabaruji di mortan janta de mudun hono misal nokkuje to lafide de matale leedi meden yalla dabir ana fie ko natto sabe dien e dejere hebe hakuna jallini
Batu bangal imadaraji njoddibe dow kerol hakkunde Mali e Burkina ana wonde wadde to sigasuto e wi hunkende meden hore faanda mudun yo yafinde e yirwinde kaltidal e gollidal hakkunde jodibe dow kerol hakkunde de leede dide yidum hakkillo gollirde nodditende OIM ministere humnide haajuji leydi Italy gon e sella faabibe no kaltidal gal fuddi kenyan ana hani jukkininde fa alkamisara sappo e joy lewru fevrier ndu bitikaji e manga sengaji kewdi nangi yide hanken wattu deser le luma dabanani do bamako do fa joni nge yite ronka magnifede fa yetawede mangal paden be protection civil ana gonde wadde do daraji be ndonkini nge kede ko himbe yogabe luma ngoko kolitiwde ko sabbini dum do faccitango Umar Waygallo
Bawa bidigi be dabanani na no kolonda bala
bitiki amen an do dabanani do nokkuno ditte do kolomba da ila hanken yitenge fuddi do komin jogi ko fur yitenge yaade mudum bitikaji tati min jogi nokko mi anda ko lati sababu o do cumu min kay ko jogi mi do fu mi mursi pano ngaji kanye batir ngaji kulle kewdo ko ciottami do wakkati fu cumu wadan le nokko fu an jibindiri sina laamo yewa yelo hono han hebirde dido tidalaji jogala so wana dum ter
Sijo Tamani, your project foundation Irondel, do Malido. Mofaba Murun Itira, Lele de Gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, Kanyum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Wana bamu kotan yite ji nangata le lumoji yontere yabbene de lumo kulle keceto gawto yite nangino don e wi himbe yogabe ko sabin binta di cumoji yo sabe wattugol bongol kurangaji le lumoji di le hello rubrique min nodirta on nampal himbe gaaw ku tiala e sigaso kulliti ko woni hakkilaji mu ben kede ko mbido faccita Umar Waygallo
au niveau de la cour ben de gawo
komin gawo bangal boronda yite ceccido nangude lumo o ido wattu jidi taykama sifa ke wal lumo jidi leedi do imadraji won ko yogabe jafona ratte na jara security mana ubuna groupngaji di fu ala haliji mbawdi sambinde ubudngul yite yafu bonondaji na gade fewde e filngaji kurangon ille lumo kuchala ana wodi dun ala hali aybude nuku o sabi jon en anyaaji bondi yogabe na mbawi naddele lumo o naade bonondaji no benjidiri wana fe yimbe la ku inta yite le lumoji di an hani lam o daro darna mudu yimbe edem dun nono ko non bangal no be nanata kura en kuji di ana fi yimbe le o makura no be jidiri
sakira bon kebi famulun accho hakke mamadou samasi ko facciti di halaji handen sappo enay lewru fevrier ndu woni nyaloma be nodirta saint valentin nadu julde yidondirbe helende yambere yidondirbe ana ndukindira kulle kronika zoom sir handen ana fawido majun ko lali tangara wane ndu facciti ngo sita sidube
biji suka debbo goto weldo hore sanne watti fusone yembere saint valentin fuddigen sab ayandu bem andede on yopi fotoji makko kay kado ngaji di hokkato jamaare e chefe gotan hebe hono o wala horago le gondal ga échappé ana fina horum dabiriji lene yembere saint valentin o sodna horugo kado ngaji o munyan fa woda o yoppade bem ande o winna hen binni weldi fa jamaare mila yalla kanko do won hokkudo di kado ngaji micitunde wibbe robe ko heewi ana wada hono di kulleji lene yembere saint valentin yalla wujja ile jamaare yoga mebbe du haaji mu en fu wala hono ne yembere saint valentin sabbe mila don wana nafa jati sab yoga mebbe ana mila wi watti fu neddo ana wa wadde weltare no muyiri le dun ene duo alla holli en jiwde togoro saint valentin garo
Saint Valentin yo julde yidondirbe le majjun e ben dokkindira kulle kewde tanirabe e mammirabe fa yottade gidirabe ana dokkindira kulle do mali do mona fuuno famiri nde yambere sini hakkili yogabe nyande mudon ana hani hollitinde mo yidi o danyo ko wadni don ene yogabe cultivide wajibi non danyo ko neddo wadini jomun fa bidire den famun keddana nde jantore do faccidango min e sita sita be Dokal Saint Valentin wana worbe fu ngatta dun sini yogabe hakkile mumbe ngol hokugol ana beyde en jingu yogabe koltiwde wala fudu ne hettini dum ben bangal jingu
bo ça dépend
parce que mi don wala debbo hebada fu han hokkede okkado Saint Valentin sabi yogabe mebbe ana hokkede dum sa won kalsi an wa wadde dum gadu wana tile menke mi don sa won bode a wadan dum basi wala e mudum sun on wondi ne tirsa jati hokkamo menke mi don basi wala e mudum
il y a rien de grave dans ça
edo be du hakkilaji mumbe nan cedi dow nde yambere sini yogabe koltiide wadugol ngol hokkugol an holla wiide wonɗo jomum hettinima naadu aɗa yiɗi joom suudu maɗa na mo gonduɗa
fana mum tan yo jiidunde giɗal hakkunde moɗon so ne wala ɗum ɗum wona tille so ana yinmo sanne aɗa wawa hokkunde wokkado Saint Valentin min ke miloɗan ɗum wona hunde tille so a won kalsi ana wawi wadde ɗe jaati basque fala muɗum saabi ɗum hunde ko hanɗa wadde ndemo
meccintinde wiide o ñalom ana yambina sanne ley leyɗe jirwuɗe ɗe sakiraɓe ɗo kadude kabaruji ɗi kikiɗa ko ko andoni fo ɗe mbawi heɓude dow numéro via mo 37 321 holtindeon wiide dow kabaruji studio tamani fo ɗe mbawi heɓude dow application studio tamani mo mbawɗon ɗo ɓamode dow play store kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtire cellal nde walan waran jukkininde wassalam. Ɗo Mali ɗo remoɓe ana nawtoro no ko wiyete engrais ngaji ɓe kolliti wiide ko ɓe gaɗirta ɗum eɗum wawi wurtininde leydi eɗen ɓeyda keɓal ka himɓe yoggaɓe ɓe hollitama wiyede teddinta sariyaji hono ko hani nawtirede engrais ngaji ɗi kamɓe dunken ande ɓe kolliti wiide nawtorogol muɗum bongol ɗon ɗi produit ngaji ana wawi wadde kutteji banggal cellal e ha walu faɓidire ene famude e yewtere cellal nde fatumata ko jol waɗini ena dow fa bamu e heƴaɓe amen keɗɗen min e sita sitibe remoɓe kolliti wiide ana nawtoro engrais ngaji saabi guese muɓen ɗe tampi ɓe kolliti en hono ɓe gatta
nokku remeteɗo ana hana moƴƴinede fanden ndemal e waɗedele muɗum gam en wala bawɗe ɗu saabi hannde so meɗe sooda ɗi engrais ji mi wattat ɗen nokkuji tomin remata caggal muɗum meɗe lafa kaki du ko fawta amen golleɗe ɗe nokkuji meɗe sugil hannde sanne ko naari bangal wattude o engrais ɗe gueseji amen so tawi david ana wawi fiyede yalla mi heeɓa winde ɓaleɓe ko heeta guese amen ɗo ɓuuri wilde amen
haala ndemal wawa haalede joni so engrais indaka ɗum nawtirte fo hollitama dow sariyaji ndemal Yaya Doumbouya gollowo agriculture Toumiña holliti wiide ndemaji ɗi heɗen fo ko hasindini
par exemple pour
miɗa wawa hokkude misali so ana miili limde guesa bambare ko yaata hectare goto heɓa ko yettoto tonngaji capan joyi e muɗum sone wona sooda engrais ko yaata kiloji capan tati e joyi ma fa kiloji temdere waɗa hen kile ɗiɗi soni engrais wattama ɗen nokkuji anna bonna ha waluji ka e leydi tomin remata toon ko hewi muɗum jaati so engrais o satti anna bonna awdiji amen fewtuɗe remi ɗum a tawan ñamiri wawa moɓede fa ɓooya
mauvaise conservation aux produits agricoles.
Ɓiɓɓe leydi kolti woni hakkillaji muɓen dow kabaru mum ɗa hakkillo mabɓe nawtoragol engrais an hani waɗirede dow hakkille
l'utilisation des
wattude engrais guese amen hannden ɗuɗum tilay saabu min wona bawɗe fo gasa ƴeewi feɓɓiɓe leɗɗe nandal muɗum komin remata wawa moɓede balɗe ɗiɗi ma balɗe tatawa bone ɗum fo ɗum ñolan ɗo yo saabe engrais o to minen ga yoroso min kem yii jaati hannden kulleji amen remetede ko hew muɗum wonko saabi mbitta ñabbilaji bondi aran noon ana wawi yiɗude gorko moɗo ko yata duuɓi capanɗe jetti ma ko ɓorɗon ga ñolman hannden hayeɓe duuɓi noga yaade duuɓi noga e joyi fo ana saabi ñabbilaji bondi ɗum fo yo saabe o engrais noon so tawi meɗɗe wawi ɓoyde wattude o engrais guese ɗen e kulleji amen remeteɗe ana moƴƴi noon
c'est vraiment diminuer l'utilisation des engrais
nawtoragol ƴaɓɓitigol engrais ngaji ana wawi wadde kutteji banggal cellal ɗon holti wiide Adama Bamba dawtoro banggal guure ley CCRF Yoroso
l'utilisation abusive des engrais est toxique
hebbunde engrais e kulleji ko remete ɗum hewtuna bane adama kutteji sanne le cellal muɗum saabu ko heewi ɗi engrais ji a tawan poson e nandal muɗum ana jilla hen ɗum ana wadda torraji kewɗi le gurnal tommonte fewde daaba yogaji so ñaami ɗum ana wawi hewtude ɗum tiɗallaji yoga du ana yuppat ɗum le diyanji sone yimɓe yaata ɗum ma daabaji yaata ɗum tan ana heeɓa tiɗallaji yoga jaati calɗi muɗum yiɗa o engrais saabu so memɗi tan calɗi meɓɓe fo bonan
caggal cellal ɗi engrais ngaji an mbawi wadde torraji goɗɗi hono waylitigol wakkati ɗum holti wiide Kassoum Maiga professeur agriculture ley institut de formation professionnel bancas
ɗi engrais ji kulleji bonɗi hewɗi anale muɗum woni gasi ngaji ka e titanosi ɗi e nandal muɗum ana matele moƴƴingon ɗi engrais ngaji ɗum ngo saabi hannen so ɗum hewtina bane adama ñabbilaji kewɗi ɗi sifa mumen andaka jaati soni jamaɗa ana wawi wadde ndeman tawaɗa engrais ma ɓe ƴeewa da engrais ko hani wattede nokkuji ɓe remata fadde hadde mum ƴaɓɓo sanne ɗum naaton hunde lobbere ɗum ana nafa jamaɗe sanne sa wattude engrais fa ƴaɓɓito le gueseɗen wona ko moƴƴi
dunken ande koltiwide nawtorogol engrais ngaji ana hani waɗerede dow hakkillo yalla kutteji gonɗi dow muɗum banggal cellal e ha walu ana keɓene jogala remoɓe yogaɓe kañen ko gatta wattu joni o yo nawtorade birigui fo ɓuuri hono joom en sardiŋeji